Tēnā nō koe, ngā mihi o te wā ki a koe. Nau mai, whakapiri mai anora ki ēnei pāhorangi a te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. O tira, koe nei te pāhorangi a Mō Te Wiki a 36. Now, the last pāhorangi, you were trying to figure out what the answers were to a couple of brain teasers. So the first one is, you were in a bathroom. It had no windows. You started to fill the bath and then the handle broke off in your hand. You could not stop the flow of water. The door was locked. There were no windows. The water level was starting to rise. It would not be long before you drowned. So what could you do in order to survive? Well, the answer is, tangohia te puru. Tangohia te puru. Take the plug out of the bath. Okay, bit of fun. Let's start this week by familiarizing ourselves with our conversation from the week. Listen to the flow, pronunciation, and rhythm. Don't forget, listen as many times as you can and become familiar with this dialogue. Imitate it. Use the words and sentences on every occasion possible. They'll be handy in the future. And if you can start automatically using these sentences, it'll increase your language expertise. E maka, hea hoki tēnā. Ko ngā whēkau o te kina e hoa. Te haunga hoki, me huaki rawa ki kona? Ka kai rawa koe i e ngā whēkau na? Ai marika, he reka hoki. E ngari hoki mō tēnā, he haunga rawa e hoa, me hari atu i konei, kei ruaki au. Tikuna mai he oko, ka haria e au ki wāhi kē. Haria ki te whare o rewi, kāre e kore ka hia hia hoki ia ki te kai i tēnā kai. E hoa, he paku paku rawa tēnei oko, e kore te katoa o e nei whēkau nei e uru ki roto. Paku paku rawa, he aha hoki, ka uru te katoa, māku koe e āwhina. Kia uru ai. And here's the conversation again. E māka, he aha hoki tēnā. Ko ngā whēkau o te kina e hoa. Te haunga hoki, me huaki rawa ki kona? Ka kai rawa koe i e ngā whēkau na? Ai marika, he reka hoki. E ngari hoki mō tēnā, he haunga rawa e hoa. Me hari atu i konei, kei ruaki au. Tīkina mai he oko, ka haria e au ki wāhi kē. Haria ki te whare o rewi, kāre e kore, ka hia hia hoki ia, ki te kai i tēnā kai. E hoa, he paku paku rawa tēnei oko, e kore te katoa o e nei whēkau nei e uru ki roto. Paku paku rawa, he aha hoki, ka uru te katoa, māku hoki koe e āwhina, kia uru ai. Now, both hoki and rawa are used to provide emphasis to questions and statements. Firstly, let's focus on hoki. In the first sentence of this week's dialogue, Mere asks Māka, heaha hoki tēnā. If the hoki was not present in the question, like this, heaha tēnā, Mere would be simply asking, what is that by you? What is that? But because she's used hoki, she is now saying, what on earth is that? When she finds out what she's asking about are kina guts, she says, te haunga hoki, an exclamation that is emphasized by the presence of the hoki. Te haunga would just be, that stinks. Te haunga hoki means, man, that is just so disgustingly smelly, I'm about to throw up. Now, a very handy way of using rawa is when you want to say something or someone is too big or too small or too slow, etc., etc. To achieve this, place the rawa straight after the word, which usually will be an adjective or a describing word or a verb, an action word. For example, he pā paku rawa te wai, the water is too shallow. He tau maha rawa tēnei pauaka, this box is too heavy. He mōmona rawa koe, you are too obese. Hea tāhua rawa ia, hei wahine māu e hoa. She's too beautiful for you, my friend. In other words, you're punching above your weight a bit there, buddy.